Bwana Mungu alimuanda Daudi kurithi ufalme wake. Na Musa aliposhindwa kusema, Mungu alimuanda Haruni aseme kwa niaba yake. Sauli alipomkosea Bwana, Mungu alimuanda Daudi kurithi ufalme wake. Na Musa aliposhindwa kusema, Mungu alimuanda Haruni aseme kwa niaba yake.
Watoto wanabii waliasi,
I know.